dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikroni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikira dusangira ijambo ya none iri ku nkubiri yongeye kwaduka mu Rwanda yo gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti ubu tubagezaho iki kiganiro dusangira ijambo mu Rwanda harabarurwa izigera mu 8,000 zafunzwe ubutegetsi buvuga ko hari ibyo zitujuje birimo kutagira isuku ihagije kugira bamwe mu bavuga butumwe batakayobeje abakristo kubera ubumenyi buke n'ibindi Madame Ustakaitesi utegeka ikigo RGB kimiyoborere gifite mu maboko yacyo imiryango ishingiye ku myemerere aharadusobanurira impamvu nyamukuru yo gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti
ubundi zimwe mu nshingano zacu zihoraho no kugenzura imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere imiryango itari ya leta ndetse n'imitwe ya politiki
yes
birumvikana rero ko tuba dufite igihe cyo gukora umwaka ushize urangira twahamagaye abahagarariye ihuriro ry'abakora muri uyu mugabo w'imyemerere abafite insengero bafite imizigiti kuko itegeko tugenderaho ryagiyeho muri 2018
yego
yari ryaratanze kugeza mu kwa 9 kumwaka ushize kugira ngo babe bujuje noneho byose by'itegeko risaba kandi ryari ryaratanze mu mwaka umwe ngo babe bujuje ibyibanze ariko riravuga ngo kubijyanye n'amashuri bahawe igihe cy'imyaka 5 iyo myaka 5 rero yarangiye mu mwaka ushize hanyuma urumva twagomba gutegura gahunda y'ibikorwa tukorana inama nabo turabwira tuti rero mugende mwigenzure mugende muduhe ibyanyuma hanyuma dushobore gukurikirana
yego
birumvikana rero muri iki gihe uretse kuba byari bisanzwe ari gahunda ikorwa kuko buri gihe turagenzura mu nzego dufite ku kazi dufite division ishinzwe monitoring and evaluation ikora buri munsi ibyo birumvikana rero hari icyo ariko hari n'ukuri kuri tere hirya no hino mu buvumo hasanzwe buvumo burenga 100 na abantu nazansengero barazivuyemo bibera mu buvumo bibera mu byo bita ubutayu bibera ahantu hatariho ubona baragiye gushakira imana ahantu hagoye cyane wende icyo nicyo abantu bagiye gusubiraho kuki abantu bashaka imana nkaho itari hose kuko uko njya numva bavuga kwiza nuko imana ibera hose cyarimo iyo ugiye kwishaka mu buvumo ugiye kwishaka ikihe gice cyayo hari rero n'insengero murabizi ko subugusa dusura insengero tukazikurikirana hari n'insengero zigaragaraho mu byukuri kuba zarataye ireme rya mbere twafashe igihe tubigisha ibikwiriye gukorwa na mbere hose ariko ugasanga hari izo zataye ireme hari izindi zagiye zivuka kugira ngo ni nk'ibihumyo zivutse ku buryo bwemewe n'amategeko ntawe uzihaye uburenganzira ariko abantu baratangiye ngo ni icyumba cy'amasengesho baratangiye mu by'ukuri bakorera ahatemewe itegeko tugenderaho rifite aho rivuga hemewe gusengera hujuje ibisabwa iyo niyo mpamvu rero nagira ngo mvuge ngo kubera iki gihe kubera ko bikwiriye kuba bibaho buri gihe tugize imana bakora iby'amategeko ateganya nabwo ntituzareka kugenzura
muri iki kiganiro turanumva abakirisitu batandukanye hirya no hino mu gihugu icyo bavuga ingaruka zaturuka ku kubafungira ubusesenguzi kubabirebera ku ruhande ndetse n'uruhande igihugu gihagazeho dutangiranye n'uyu mukirisitu gatolika twasanze kuri santarari ya Gasogi mu murenge wa Ndera Kigali
kwebwe ntabwo byadushimishije kubera yuko turimo turubaka ibyo batubwira rero byo gushaka ibyangombwa ntago byakunda kubera ku rusengero twari turimo rurashaje niyo mpamvu rero byatubabaje byatumye duhagarika n'inyubako twari turimo
ubu murerekeza he
byatiyobeye natwe
ariko se ibyo babasaba murabona ari ngombwa
ni ngombwa pe
ubwo se muri iyi minsi inyubako biragaragara nta nubwo yari yagera mu cyakabiri muraba musengera he
amwa tuduhorera rwose kubera ko naho twakuraga umusanzu wo kugira ngo tubashe kwibakira ahantu habereye abakristo habereye muri rusange kiliziya y'isi yose
gusenga byari bibafatiye runini mu bijyanye n'imibereho
cyane 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 kubera yuko harimo abakozi ba leta bazaga ahangaha bagasenga hari harimo abakristo batabasha gusengera mu rugo ariko byibuze bagera mu kiliziya bakaza kwitagatifuza
waduha itandukaniro ryo gusengera mu rugo no gusengera mu kiliziya
rirahari cyane kubera ko mu kiliziya haba hari padiri haba hari ukaristiya abantu barahazwa mbese ni ukuvuga ngo ni ahantu hatagatifu ntabwo ari kimwe no mu rugo
bibaye ngombwa ko wahura n'ubutegetsi wabusaba iki
nabasaba imbabazi kugira ngo bongere badufungurire noneho tubashe kuba twabona amaturo n'ubundi nk'uko twayakuraga mu bakirisitu tukabasha kwiyubakira kiliziya n'ubundi tugakora ibyo dusabwa
hepfo ye gato hari undi mukirisitu usengera mu itorero ADEPR Murindi
batwemerera gusenga twe ariko tutavuze ingoma kubera ko hano hejuru batarahafunga amajwi arasohoka akagenda
yego
ariko aravuga bati kuko bajyanye divi yo kuzahakora ibintu hashize nk'iminsi wenda mu cyumweru gitaha bazatangira kuhakora bahafunge ngo tuzacuranga mbese bamaze kuhafunga
none igihe muzamusenga mudacuranga bizaba bibabangamiye
oya ntacyo ndi se imana cyane ko ari mu mutima ntango gucuranga ntango ari byo byangombwa ibyangombwa nuko imana yishimira umutima wawe kandi na hano kuko bahatwariye ibyangombwa bazaza bahafunge nubwo bitazagira umunsi
harimo abantu bari gusenga
hariya hari icyumba gisenga ku wa kane umudugudu cyo gisenga ku wa mbere
aha hose basenga ku wa mbere
ku wa mbere baba bari mu rusengero haza abantu bose bariya ni nka gurupe nyine nayisengera hano kwa
ariko se gufunga se urabona byari ngombwa ukurikije ibyo basaba
yewe wabwiye iki buri umubyeyi niwo gutekerereza ariko hari igihe uba ubona nyine ibintu biza bikaba akajagari ukabona wenda atari byo buriya umubyeyi atekereje ikintu niwe utekerereza urugo rwe n'ukuntu bigomba kumera aya masuku yose yo muri zawe se yose n'umuntu ahoze noza Yorodani sinari ndangije none ko ashaka kwisiga irangi
uvuga ngo rero namwe hari ibyo mutaruzuza
twebwe keretse aha hejuru ibindi byose biruzuye bakwemerera sinabwo yaberetse dovi bajyanye ko bazajya bagiye kuzaza kuhakora bagombye kuko yatanze igishushanyo waje kuhareba ngo hafunge ariko buriya iyo bakanguriye abantu ibyiza ubibona imbere iyo babikubwira ntubyumva ariko ubona ibyiza bije imbere yaho ujye usinjya mbura amazi namba n'umuturanyi arabura akaza haba mu zuba haba gihe ki haba hano bavuze bati twafunze imigezi buriya wese zose zifite amazi turagenda tugafungura hose ntabwo uvuga ngo urazamumanuka n'ikintu ujye gukoropa oya uragenda ugafungura wese ukazayibasa ibirimo n'abashatse koga babashyitseho hari nk'abantu badusuye za korari ntitugire ikibazo kuko wese ziba ari nziza baragenda bagafata imabasa barimo bakoga
niba nkumva neza uremeranya n'abari gufunga insengero kugira ngo bagire ibyo bamwe buzuye
oya nibyo byiza ariko ntango mbarwanye buriya hari ikintu kizakosoka hari igihe abantu birara nk'umwarimu wavuye hano yavuye imusave amaze gukora wese nziza yavuye yarambwira ati mana we wese zaho zambabashe tinagezeyo numva birambabashe zarapfayonze kandi zari nziza
ijwi ry'Amerika yanahaye ijambo abakirisitu bo mu burengerazuba bw'u Rwanda twahisemo kohereza umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima ajya kumva amaganya y'abakirisitu bo mu Bugarama i Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
rero twahuye n'ikibazo bakimara kurufunga kuko urabona kwebwe nk'urubyiruko iyo turi kuza hano mu materaniro tugaterana icyumweru kimwe cyonyine tukiga ijambo ry'Imana iyo turi hanze aha hari ijambo ry'Imana bari kudufasha rero iyo turiye hanze ukasanga dukubise ukwezi amezi abiri amezi atatu bimwe byakadufashije ubwo yari ntabyo nibwo usanga bamwe muri bagenzi bacu badashoboye kwihangana ko batumvise ijambo ry'Imana ryabafasha bagiye mu biyobyabwenge banyweye inzoga amatabi mbo bikagira nabwo leta nabikabitejemo ugasangira abafunze ubwo nyine ugasanga urubyiruko rwinshi ruri kuhangirikira. Niyo mpamvu twasabaga tukavuga uti mwadukorera ubuvugizi, nibuze bakadusaba ibintu byoroheje bihuye n'ubushobozi twabona kugira ngo twongere tugaruke inkeko ngiye duterananga ku ijambo ry'Imana. Dufasha ibintu byinshi cyane muri ubuzima bwacu bwa buri munsi, bigenda ari tumotiva kugira ngo iminsi ikagenda yicuma imbere kabisa, ubona nta kibazo dufite. Niyo mpamvu mwadukorera ubuvugizi kabisa.
Waba ufite igitekerezo cyangwa uzi ibyo babasabye hano?
Mbo, ntabwo ari twe gusa baba barabisabye. Numvise ari aho bafungiye insengero hose cyangwa se abanyarwanda muri rusange bafungiye insengero. Numvise biriya by'ibipimo, ibisaka abantu n'ibiki byose bagiye babasaba. Numva ko atarwa ngo ni umudugudu umwe cyangwa se chapelle imwe, ahubwo na hantu hose baba bagiye bafungira insengero barabasabaga kugira ngo ibyo bintu bagombe kuba babyuje kandi babigure kugira ngo bemererwe kuba bagira gute basenga. Bakavuga ko nyine ari akajagari kuba insengero ari nyinshi cyane zitujuje ibisabwa. Njyewe nkurikije ubushobozi bw'aho nsengera, ibyo bintu bashobora kuba baradusabye birengeje amafaranga yagera muri miliyoni 3.5, none aha ntago navuga ko ubushobozi bwahita kububoneka.
None se ko amakabara afungurwa, insengero zigafungwa, kandi abagenda mu nsengero baba bambaye neza, ariko kabare zikaba zifungurwa, ubwo ari kumva atari ikibazo.
Ariko hari ibyo zasabwe na Leta.
Zasabwe na Leta ni ukuzisanura zikaba neza. None se kabare zo zimeze neza?
Kubwawe urumva hakorwa iki?
Kubwanjye bareka bakazifungura tukaza tujya gusenga Imana.
Umwaka ushize muri COVID bajya gushyiraho gahunda yo gufunga insengero, barabanje barabitegoza. Ariko nk'ane wacu babidukubiseho rimwe kuri rimwe. Ubwo rero hagati mu cyanjye gitekerezo uko nabyumvaga, byibuze numvaga bakagombye korohereza nk'abanyarwanda bakaduhereza igihe ibisabwa igihe twaba tubiboneye. Bari bakwiraho gushyiraho igihe byibuze bakaduhereza nk'igihe cy'amezi nk'atatu cyangwa se atandatu ibyo dusabwa tukabibona, kubera ko ku maradiyo niwe n'andi mabwiriza baduhereza amafaranga kuyabona ni menshi.
Ese kuba mutarimo gusenga nkawe ku giti cyawe, urabona hari ingaruka bikugiraho kuba utarimo gusenga?
Ingaruka zirahari ni nyinshi. Ingaruka ya mbere, nk'ubu ngubu nk'ane wacu hari hegereye umujyi, insengero nyinshi zifasha ababyeyi kurera. Nko muri ibi bihe abana bamwe bageze ute, bamwe batari kwiga. Kuwa gatandatu baba bari muri repetisiyo. Kuwa gatatu nimugoroba bakaba bari muri repetisiyo. Niyo mpamvu rero muri cyaje iyo hafunze nk'ubu ngubu hafunze, abana benshi nibajya kwiga indirimbo bakabasanga mu rusengero barabahana. Niyo mpamvu rero ibintu byo gufunga insengero byaratubabaje cyane.
Ingaruka zirahari kuko insengero zadufashaga umuntu yabonaga n'ahajya kuruhurira umutwe, wenda afite stress nyinshi akagana mugenzi we basengana bakajya mu cyo cyumba bakicara bagasenga. Hari n'inama nyinshi umuntu yanahakuraga, kandi insengero zafashaga n'ingo ngozi mu makimbirane, bakabafasha kubunga bakabereka inzira ikwiye. Urumva imbogamizi ntago zabura ko na za ngo zajyaga zishamirana, urumva ko banyoro zigiye kujya zarushaho.
Bivuze ko kudasenga bishobora gutuma amakimbirane mu miryango yiyongera?
Yakwiyongera, kuko ahanini umuntu yasenga ibintu biramufasha, wenda akabaho kubw'uko afashijwe n'Imana kuri ayo masengesho yari ari gusenga.
Wasaba ko hakorwa iki?
Ni ugusaba korohereza, kuko hari igihe basaba bagasaba ibintu bikabije, kandi ubwo rusengero ukabona ibyo bintu ruri gusabwa bitagize ate bitari kuboneka. Ubwo rero urumva bitabonetse ntabwo bakongera kurwinjiramo ngo bari kurusengeramo, ahubwo bo bareba bakavuga ati turabadohorere katubafashe byibuze murebe ko hari cyaboneka mu bisabwa, niba ntakiri kuboneka turebe ukuntu twagira te twaborohereza nk'abantu tubona kugo rusengero koko ibisabwa bitabonetse. Bakajya babadohorera bakabereka ibisabwa byorohereje banyine bari bubone, ariko babasabye birengeje nabwo ntibabibona. Urumva ubwo rusengero ntabwo rwazongera gusengerwa. Twasaba Leta ikareba k'ubushobozi bugiye bungana bw'izo nsengero bakabadohorera bakurikirije uko urusengero rugiye rumeze ute rufite ubushobozi.
Kuba tudasengera ahangaha turagoye cyane, kuba dufata urugendo kujya gusengera iriya birwa, kandi mu gihe urusengero rwari rutwegereye rwose ngo dukwiriye kudufasha tukatuvugira ubuvugizi kugira ngo natwe twatwohereze ku bibazo by'urusengero natwe kugira ngo tubone n'adusengera.
Utagiye gusenga kuri wowe cyangwa utarimo gusenga, urumva hari ingaruka bizakugiraho?
Ngaruka zangiraho cyane no kwakunjya kujya gusanga ibisambo cyangwa birabijyanye n'ubuyabwenge ariko nagiye gusenga biramfasha ariko ntagiye gusenga njya mu burara nkajya mu musambanye nkajya mu buki ariko nagiye imbere y'Imana byose ndabyibagirwa.
Abadukurikiye ku ijwi rya Amerika mbibutse gusa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo ku ngingo itavugwaho rumwe yo gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti mu Rwanda kuri mikoro muracyumva ehabaye rubusa. Umujyanama mu ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru Pasteri Mporana Jonas Matabaro nawe twaraganiriye.
Ibisabwa amadini n'amatorero tubyakira neza kubera yuko ni ibintu bituma habisuku, cyo ni icya mbere. Ntabwo itorero ryakabayeho rifite abantu rifite toilette imwe ijamo abagabo n'abagore n'abana, ni byiza ko abantu bagira isuku. Icya kabiri, ahantu hitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku. Ikintu cyose cyerekeranye n'isuku ni ikintu kigaragaza abakristo, ari ku mibiri yabo, ari aho basengera. Isuku ni ikintu cy'agaciro mu buzima bw'abakristo.
Yego.
Ndetse n'abandi madini niyo yaba ari abayisilamu, ikintu cyitwa isuku ni icy'agaciro. Icyo ni kimwe twemera ko abantu bakwiriye kugikurikiza bakagikora neza.
Yego.
Ikigira kabiri twifuza nuko hari abatuye mu mujyi, hari abandi batuye mu giturage.
Yego.
Amategeko y'abantu batuye mu cyaro bafite insengero zubakishije amatafari y'inkarakara, bafite ubwiherero bwa bundi bwubatse nk'uko amazu yabo ameze. Aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo. Ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire amapave imbere y'urusengero, icyo ni ikintu cyamugora. Niwe wenda yahaba tiwamusaba icyo atabona, ahubwo yahashira imbuga nziza akahatunganya. Ariko ntibise amategeko ntase n'ay'aba bandi bari mu mujyi. Ikindi mvuga ni uko ba bandi batuye mu giturage iyo basenga ntibacuranga ibyuma bavuze ingoma. Abo bavuze ingoma ntiwabasaba soundproof.
Uravuga biriya bikoresho bituma amajwi adasohoka?
Amajwi adasohoka. Tiwababwira ngo nibashake soundproof. Ari abantu bo mu giturage bavuze ingoma. Ariko bari mu mujyi ibo soundproof ni ngombwa kuko yo abantu baracuranga. Icyo nacyo gikwiriye kurebwa. Ikindi cya gatatu gikwiriye kurebwaho ni ingaruka, kuko ibintu nk'ibi ngibi bikorwa bigira ingaruka. Ingaruka mvuga ya mbere twarayibonye igihe cya COVID, insengero zifunze, abantu bajaga gusengera mu bigunda, abantu bakaja gusengera mu mago. Izo ngaruka rero abantu baba bakwiriye gutegura kugira ngo birinde izo ngaruka, kugira ngo ejo tudatangira kugira urugamba n'abantu baje gusengera mu bigunda, baje gusengera mu buvumo, abaje gusengera hatemewe, none ugasanga tugiye kugira urundi rugamba. Ikindi gikurikira mvugaho,
yego,
hari ibintu bigaragara twita ngo ni akajagari mu buryo bwo gusenga. Usanga hari abantu mu mijyi basengera ahantu hadakwiriye gusengerwa. Nk'umuntu ugira urusengero akarufatanya n'akabare, umuntu uza ahantu hatemewe hatagenewe gusenga ugasanga nawe aragiye ahashinze itorero, abafata amahema n'ibindi, abo ngabo bakwiriye kugirwa inama.
Mbese ibyo ngibyo ugaragaje nk'imbogamizi ishingiye ku bushobozi abari kugenda babishyira mu bikorwa mu kubafungira mwabiganiriyeho iki pasiteri?
Abari kugenda bafunga twari twabasabye kugira ngo abakora iyi mirimo bayikore harimo abantu bahagarariye amadini n'amatorero, kugira ngo bakore bafatanije bose ibinama yabimwe, kuko buri karere buri murenge ufite komite ihagarariye amadini n'amatorero kugira ngo baje inama mu byo bakora. Kubu hari abantu bari bafite ubukwe bari busezeranye kuwa gatandatu, noneho uyu munsi bakaba bamufungiye yari afite ubukwe. Iyo bagiye inama bamenya ubwo bukwe uburyo bwakorwa.
Yego.
Kuko icyo dukeneye ni kururutsa imitima y'Abanyarwanda. Abanyarwanda bakeneye amahoro, bakeneye n'ibyiza. Ubwo bujyanama rero ni bwo dutanga.
Mbese ubwo nk'ubwo bukwe buracyabaye pastor?
Ubwo bukwe rero nico tuvuga hakwiriye kuba ubuvugizi kugira ngo ubwo bukwe bubeho.
Izindi mbogamizi mwabonyemo ni izihe?
Imbogamizi zindi zihari abantu bamadini n'amatorero harabatari bariteguye nubwo RGB yari yarabateguje mbere.
Yego.
None abantu batiteguye rero tekereza ko bagirwa inama kuruta guhita babafungira. Buriya u Rwanda ni igihugu cy'amahoro, u Rwanda ni igihugu cy'umutekano, u Rwanda ni igihugu cy'isuku, u Rwanda ni igihugu abaturage bumvira bakubaha ubuyobozi. Rero gutanga inama no kuja inama biruta itegeko rihita rifunga.
None se pastor ntabwo bavuze ngo bazafunga, bazafungura ryari, ariko biragaragara ko n'ubushobozi ubwo bushobozi bugoye guhita buboneka. Ahangaha biragenda bita abaturage abo bakirisitu ko bavuga ngo bagiye kujya mu bwigunge, ntabwo mubibonamo ikibazo?
Icyo ni ikibazo twakivuze n'izongaruka. Izongaruka rero ubwira ngo tuzirinde nuko habaho ubujanama. Hakabaye habo ubujanama abantu bakoroherezwa, abantu bakigishwa ikidakwiriye bakavuga ko kidakwiriye. Ikindi abantu bagomba gushakisha ngo buzuze ibisabwa bakabasaba bakabakurikirana n'urugendo. Niba umurenge uje ugasanga nta mapavari bakaja inama na rwa rusengero bakabwira ati amapavari murayashaka mu gihe kingana iki, bakaja inama bakareba uko bayashyiraho.
Hari ubundi buryo muteganya kuganira n'izindi nzego kuri ibyemezo bafashe?
Rwose twahamagaye izindi nzego kandi nazo ejo twagiranye nabo inama tuvugana nabo ko bareba abo bantu bari bafite ubukwe kugira ngo tubamenye batababara cyangwa ngo ubukwe bwabo busibire. Tuvuga ko dukwiriye kugirana inama nabo ubu ngubu ko turareba ku nsengero abantu bose bari bafite ubukwe, dukore iyo liste y'abo bantu n'izo nsengero turebe uko bafashwa.
Inkubiri nk'iyi yo gufunga insengero za kiliziya n'imisigiti yaherukaga mu 2018 amahanga yanenze u Rwanda ko rudaho ubwinyagamburiro abenegihugu. Perezida Kagame yagize icyo abivugaho.
Abantu kwida ntabwo binyagambura, barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho kwa shatse bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu. Ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Nukuvuga nk'ubwo nta udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, nako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 100 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho, ni amaduka, ni amafactory afite akora, ni inganda ashwe, ntacyo biguha. Ariko ugomba kuba ubifite, nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo. Ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite, nujya kubihungabanya. Turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho hari za tekinoloji ko dufite izihambaye dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa bakabwira n'abantu bati ntimujye no mu bindi, mwikorere ibyo mushaka. Ari byo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati nibyo navyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho ko twabikoze ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki?
Ku musozo w'iki kiganiro ndabumvisha icyo Bwana Kanizuyusi Bihira, umusesenguzi mu nzego zitandukanye, abivugaho.
Ibintu uko mbibona ni igikorwa cyo gukangura abantu, kuko wabonaga bariraye ibintu babyoroshya. Kandi buriya urusengero, umusigiti, kiliziya ni ikintu gikomeye gifitiye akamaro abaturage kigafitiye na leta.
Yego.
Nkuko leta yakoze ku buryo ubungu w'amashuri nta muntu ukigira munsi y'igiti, nta munyeshuri wiga yicaye ku mutumba, ubu abantu barigira mu mashuri ameze neza, yubatswe neza, akinzwe neza. N'insengero rero na kiliziya n'imisigiti byagombye kuba bimeze gutyo. Nkuko leta yakanguye abantu bari bari muri za nyakatsi bakazivamo, ubu nta muntu wabona ukiri muri nyakatsi cyangwa mu nzu ya indi bita ngo kiramujyanye. Nta rusengero cyangwa umusigiti cyangwa kiliziya rwagombye kuba kiramujyanye.
None se ahangaha urajya gusaba umuturage w'Ibuzinganjwiri, kera bajya bavuga ngo mudusaka mu cyaro nyine,
yego,
uriya muntu arasabwa soundproof cyangwa arasabwa amapave? Niba atayagira hari umuntu wabimbwiye gutyo, uriya muntu akeneye kumva ngo bya bikoresho bituma amajwi adasohoka.
Uko mbibona ntabwo soundproof zikenewe n'abantu bose, kuko n'abarimo gukangura abo bantu ba nyiri isengero, ba nyiri imisigiti, ba nyiri kiliziya, nabo bareba kuri. Niba ari ahantu hitaruye hadakeneye soundproof, birumvikana ko batahita bazisabwa. Ariko niba ari ahantu hagati y'ingo, kandi cyane cyane nko muri Kigali cyangwa mu yindi mijyi, usanga insengero zibangikanye n'amazu, zibangikanye n'amashuri, ku buryo byegeranye cyane. Ari ahantu hategeranye ntabwo ari ngombwa soundproof, ni ibintu byumvikana. Ariko nanone amapaveyo ni ukuvuga ko yagombye kubaho byanze bikunze, hataba amapave hakaba sima mbese isize neza inyerera ku buryo nta mavunja abantu bazarwara bagiyemo. Ariko njyewe icyo mbona bakangurirwa ahenshi basengeraga ahantu hadashobotse, kandi baravuga ngo wambariza Imana kwishyiga ikagusiga ivu. Natwe rero ntabwo twifuza ko abakirisitu bacu bazambariza Imana kwishyiga.
Mbese abantu bari gufata iki kibazo bakagihuza n'impamvu za politiki, urakibona ute wowe nk'umusesenguzi?
Abo bagihuza n'impamvu za politike baribeshya cyane. Nta politiki iri aho, kuko bariya abantu bari bafite insengero nta politike idasanzwe bari bafite. Ariyo mpamvu rwose ababishyira kuri politike ni babane n'ubundi babona leta ikoze igikorwa bakacyita icya politike, ariko biriya ntaho bihuriye na politike. Ahubwo ni kimwe n'uko mu minsi yashize, nta myaka 20 yari yashira, umuntu wasangaga afite inzu ya nyakatsi ngo ni umutunzi, ngo niyubaka inzu y'amabati cyangwa y'amategura ngo amatungo yazagenda ngo azacika. Ariko byaragaragaye ko ubungubu umuntu afite amatungo kandi ari mu nzu nziza. Nk'urusengero rero cyangwa kiliziya cyangwa umusigiti, ni bibe byiza umuntu agende ari umusirimu, yambaye inkweto, yambaye imyenda imeshe, asenge Imana ayisengera ahantu hagaragara koko.
Ubaye ugiyemo hagati y'umukirisitu cyangwa ya padiri, pasiteri, shehe n'umutegetsi uri kumufungira, wababwira iki?
Icyo nababwira ni uko bashyira mu gaciro
impande zombi,
ntihagire umuntu urengana, buri muntu kandi akumvikana n'ubuyobozi igihe agomba gukorera ibyo bintu akaba yabirangije akurikije ubushobozi bwe.
Yego.
Ariko iherezo akaba ari uko urusengero, umusigiti, kiliziya biba biri ahantu habereye umuturage, habereye n'igihugu, nk'uko naho atuye hamubereye hatagayitse nk'uko mbere byari bimeze.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo, nshimiye mwe mwadukurikiye, abo twaganiriye ndetse na Etienne Karekezi na Temistocle Mutijima dukorana hano ku Ijwi rya Amerika, bamfashije mu gutegura iki kiganiro no kukibagezaho. Mukomeze mu rugerwe na gahunda zacu, mwari kumwe na Eric Bagirubusa na hutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.